antena.
Acheca, acheca, acheca now, acheca now, acheca, acheca.
Camera number nine in the ten.
Acheca, acheca, acheca now, acheca now, acheca, acheca.
Camera number nine in the ten.
Acheca, acheca, acheca now, acheca now, acheca, acheca.
Camera, camera, camera number nine in the ten.
Acheca now, bunja now, dunja now, kunja now, fry now, patana now. Wapenda rafiki zako hata kama wana kitu vilema ni vema onyesha dumisha lisha mshikamano shirikiano na pia welewano.
Hey,
tafadhali tafakari waridhishe.
Check now.
Ila sija kakulani wakizani.
Auko now.
Angalia tatulia rafiki zako wenye shida kulika kurukia kurupa chande ta kushinda. Nifanye we mjanja kuranda kuranda kutumia mamia na mademu taumia.
Tafiri sika.
Majafa ya umbika ni bora kurudisha vijana za kurika. Bumburuka kukuruka kukuruka kara mwisho wake ni maa.